waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Ra-iisul wasaare Malcolm Turnbull ayaa sheegay inay tahay dibahabeyntii ugu ballaarnayd ee muddo 40 sano lagu sameeyo nidaamka ammaanka qaranka. Wasaaraddan cusub ee arrimaha gudaha ayaa mas-uul ka noqon doonta waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin xadka ammaanka iyo la dagaalanka argagixisada. Tan ayaa dallacsiin weyn u ah wasiirka socdaalka Peter Dutton oo dusha kala socon doona howlaha hay-adaha sirdoonka gudaha ee ACO iyo weliba federal poliiska.
Having made the promise to stop the boats and to make sure that we can keep our borders secure, we make this announcement today with this promise.
Maadaama aanu ballan qaadnay inaan doonyaha joojinayno iyo inaan hubinno inaan sugno ammaanka xadka, waxaa go'aankan maanta aan ku dhawaaqnay ku ballan qaadaynaa in jagadan arrimaha gudaha loogu talagalay in ammaanka Australia lagu sugo iyo inaannu samayno wax kastoo aan uga adkaan karno balaayada argagixisada. Dowladda ayaa sheegtay in wasaaraddan cusub loo ekaysiin doono ama ay la mid noqon doonto wasaaradda arrimaha gudaha ee Britain oo kale. Malcolm Turnbull ayaa sheegay in isbeddelkan uu fududaynayo ammaanka qaran iyadoo hay-ad walba hal wasiir oo keliya ay wargelinayso.
We need these reforms not because the system is broken, but because our security environment is evolving quickly.
Uguma baahnin dib u habayntan sababtoo ah nidaamka hadda jira ayaa ah mid jaban ee daruufaheena amaan ayaa kuwa si xawliya isu bedbedelaya noqonayana kuwa qalafsan oo aan sahlanayn. Isbeddelkan ayaa macnaheedu yahay in wasiirka cadaaladda Michael Keenan uusan mas-uul ka noqon doonin booliska federaalka. Sidoo kale xeerilaaliyaha guud ayaa luminaya mas-uuliyadda hay-adda sirdoonka gudaha ee ACO, laakiin xeerilaaliyaha guud George Brandes ayaa weli dusha kala sii socon doona hay-adahan isagoo la siiyey awood dheeraada oo hawshaas uu ku fuliyo. Senator Brandes ayaa sheegay in dib u habayntan ay isaga ogolaanayso inuu diiradda saaro doorka dhanka sharciga halka ay wasiir gaara uu si buuxaysha ugu hayn doono ammaanka qaranka. Xisbiga Labour-ka ayaa sheegay inay taageersan yihiin arrimaha ammaanka qaran, laakiin hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sheegay inuu doonayo inuu dhageysto fikradaha arrintan ay ka qabaan khubaradu, wuxuuna ku eedeeyey Mr Turnbull inuu arrintan dana siyaasadeed ka leeyahay.
I believe this is a good idea when the people who keep us safe every day tell us it's a good idea. This idea has been kicked around before in different forms over many years.
Waxaan aaminayaa in arrintani tahay fikrad fiican marka dadka ammaankeena suga maalin kasta ay noo sheegaan inay fikrad fiican tahay. Fikradaha noocan oo kale hore ayaa loo soo jeediyay sanado hore. Dalal kala duwan oo reer galbeed ayaa doodo kuwan oo kale iyaguna yeeshay. Inta badan dib u habeynta noocan oo kale waa laga shalaayaa. Arrinta aan walaaca ka qabo xataa intaanan gunta fikraddan u dhaadhicin waxa weeye inay u muuqato awood dheeraada oo wasiirka Dutton dowladda laga siinayo. Ra-iisul wasaaraha ayaa isagu dafiray arrintaas, wuxuuna sheegay inaysan arrintan siyaasad ahayn ee ay tahay hawl loo baahan yahay in la qabto.
It's not about politics, it's about safety, Australians public safety, and the arrangements that I've announced.
Ma ahan arrin siyaasadeed, waa mid ammaan, waa ammaanka dadweynaha Australia. Arrintan aan ku dhawaaqnay waa mid caqli ku salaysan, waa mid maskax ku dhisan. Mr Dutton oo wasiir ka noqda wasaaradda arrimaha gudaha waxay awood u siinaysaa inuu mas-uul ka noqdo hay-adaha muhiimka ah ee lagu difaaco laguna ilaaliyo ammaanka qaranka waddanka gudihiisa. Greg Barton oo ka tirsan jaamacadda Deakin qaybteeda culuunta Islaamka caalamka ayaa sheegay in khatar soo jireena ay leedahay in hal wasaarad awood sidaas u badan la siiyo. Wuxuu intaa ku daray in dib u eegida hore oo lagu sameeyey hay-adaha ammaanka qaranka lagu go'aamiyey inaan wasaarad xoog badan la abuurin.
The idea of a super ministry has been visited in the past several times over and each time it's been decided that on balance
Fikradda ah in la dhiso wasaarad weyn sanada hore ayaa la soo jeediyey, markastana waxaa la go'aaminayay in marka laysu miisaamo faa'iidada ay khatartu ka badan tahay. Dowladda ayaa sheegtay in isbeddeladan tartiib tartiib loo hirgelin doono iyadoo wasaaradda uu Mr Dutton madaxda ka yahay si buuxda loo howlgelin doono dhammaadka bisha Juun sanadka soo socda.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada 10 fiidnimo ama kaga soo cesho websaiteka iyaga iyo s b s radio app. booqo s b s .com.au/xariijin soomaali.